tikulandire ne ku programu ina yati mvetse kuchokera kuno ku MBC programu inayi timakhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zochitika mdziko muno komanso kungofuna kuti timvetsese bwinobwino nkhani zimene kuli kuti zikuyenda bwanji ndipo nkhani zili bati muli ndine Blessings Kanache nthawi zonse simakhala ndekha ndimakhala ndithu ndi anthu osiyanasiyana amene abwera nawo mprogramu uno limodzi ndipadakali pano ndipange introduce panel imene tinapadakali pano tiyambe ndi Mr. George Kasakula takulani mprogramu
uyi tathokoza zikomo
zikomo kwambiri
zikomo
komanso ndi Mr. Humphrey Mvula
zikomo kwambiri pambo Blessings Kanache
zikomo kwambiri komanso ndi Mr. Frederick Tom
zikomo
ndithokoza kwambiri Mr. Tom ama amkulapa mu zinthu zosiyanasiyana apetuka kamba za Mr. Mvula tikwadziwa bwino ndithu kuti ndikatswiri amene akhalapo anatsatapo kwambiri nkhani za ndale adakhalapo andale amatsatapo nkhani za ndale maso zinthu zosiyanasiyana mdziko muno pene Mr. Kasakula tonse tikwadziwa bwino bwino kuti ayi ndi mmodzi mwa anthu mdziko muno kwambiri mlandu muno pakhani ya nkhani komanso ndi mkulu wa NBC nde takulanda ndakulakulu tsiku lalero ndero nkhani pene ufati kambirani tine nkhani zingapo patifati yambeni nkhani imene tamva tsopano kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amenenso ndi president wa chipande cha Amala Congress Party chipande cha MCP abwerabwera kunena kuti iwo anthu akakhala kuti ku convention akawasankha kuti azayimirire chisankho chikwera chakachamawa cha mtsogoleri wa dziko iwo akuti adzayimirira pachisankho chimenechi timafuna timve ndimanga yanu kuti mulili ndimanga zotani pankhani imeneyi tiyambe ndi Mr. Kasakula
zikomo kwambiri nkhani yofunika mwinafunso mwinafunso kuti kuti a president chifukwa chani alankhula zimenezo chapangitsa chani nanga kodi kulankhula kumene kofunika bwanji kuti iwo agwere pachilunkhulira kuti ine chimene ndikudikira si china yayi koma convention ya MCP chimene chipani changa MCP ni convention mu August kumene kwakasankha chimene executive iwo president wa MCP uli pa line of course pakati pano sinavepo munthu amene afuna kuti akalimbane nawo ndingova maudito enawo koma iwo sinave komano afuna kapangire nyumba ndeti yawo ku convention ya MCP kuti apitirize kukhala president wa chipani cha MCP so kunali kofunika kuti anene choncho komano pachizungu amati the elephant in the room is the alliance alliance ya tose
yes
ukamavera zimene zimachituka ku partner wawo UTM imene amatsogolera ndi amene ali vice president amene Dr. Saulos Chilima umafanga ndi kuti pali zina zimene amapanga claim kuti adagwirizana popanga mgwirizano umenewo
yes
zonena kuti tidagwirizana kuti ulendo woyamba 2020 to 2025 atsogolera ndi mtsogoleri wa MCP amene ali a president
yes
ndipo 2025 upita tsogolo chisankho azitsogolera ndi achilima so mwina palipo funika kuti a president alene mawamene kuti nenzaipe fonena kuti zimene zimatuluka ku UTM sizobodza zoona zili mpublic ku MCP amanena kuti ifezimene sitiziwa ife sinagwizana zimenezo zoonena kuti 2025 then 2025 azakhala ifezimene sitikuzidziwa ndipo mukumbukira inu kuti mawamene anena kuti Chakwera lifuna ayime akachamawa pachisankho sanayambire kuti a president kuti amakatsekulira nsewu anayambirira even convention not convention executive meeting ya MCP imene anachitika nesapitapitapita miyezi iwiri one of the resolutions zochokera ku that meeting kunena kuti ifeyo tapanga endorse a president kuti chaka chambawa adzayime kumatirira ku convention kumene convention ikapanga ratify our resolution so ku MCP they are very clear pamene ku UTM amapanga claim zimenezi ineyo magazo anga ndiwakuti amene angaganiza kuti a president asayime I think ni maloto chabe chifukwa palibe chowalesa pezi ndiwima number one constitution imavomera angopanga zaka 5 kera ku afunikanso apange zaka 5
yes
fuso ene ndimafusa ndingamanyeza ndi ano mana kuti kodi iwo ame kuti amene akamba zimenezi atakhale iwo zoza angavomere kuro takwirizana ndiye nifusayime imene angavomere atakhaleo sangavomere so tisafusa president zotina kuti sa ife sitingachite nkwafusa iwo kuti achite I think sichilungamo chilungamo chakuti a president afunika ayimeso abwerereso kwa malawi amalawi apanga sesi chilobene agwira yabwino amalawi ambira kwami yachimene na president agwira kuchitwa bwino kwambiri so akufuna kuti apirize komaso umane nayo uli iweyo iweyo kuti iweyo ungapanga zipende so suppose zidzati zachitika zipende so what happens at 2027 panopa they have switched 2027 what happens osango kudikira mutambari apange zake zaka 10 amalize terako ndeyo it's open now even in MCP ko kuzakhala ma candidates 2027 ku executive kuzakhala ma candidates who have a new person in MCP osango kudikira manje kuzapanga nawo mpisa ndamene why ask the president sa ime this time so to me mwina ni sa kwe kwambiri napa sa vula kapena awe atom I gave so mulomo nene kuti a president anachita bwino ma declare ndipo zikhalete mu mwemo chifukwa Africa apitilize nothing stops him constitution allows him to continue it's 10 years safuna life presidency angofuna another 5 years kuti aonese chirozina iyo yambai inali ya mavuto unali ma cyclone unali chani unali gondo zambili zachitika komabe ma foundation akuone kuti ma foundation ampava kuchitika every sector zikuchitika so kuti munthu mumuri mutsono aonese ukatsiro yake zakazina 5 chimene mungamuletsere chani amalai tose dilire rapasa para president after 10 years. I mean, after fune, 23rd, open the competition. Kayangu MCB go, kayangu UDM, kayangu Jani, open the competition. Kuza kayangu Hanyawani, abu ndra banga dry, but not this time, because he still have 5 years that the constitution allows him to do it. Thank you.
Netokoza kwambi. Netokoza kwambi. Mr. Mvula, mwamba mena kuya kasa.
Yeah, ine ndaiva, ndendi ya kabwene, mwena ngari mfandare, mwena mwena.
Yeah, chambu.
Mwena kupita kusoko, mwena president kufuna kuima so muna anachita bwino kutchula chikona kasi anangu amangano masamba ndawa itali anthu samasira bwino bwino amamva ma vibes okuwa kuti yayi ai manuvena vibes wao kwa iye muti chocho so mwina pamapanga pamakhala uncertainty so mundale simaenena kukhala uncertainty umafuna kukhala kupanga define bwino bwino kuti chinthu chikhala choncho anthu so amene amasatira anthu amene amapanga sesi amaona kuti kodi amene akapitiriza zikhala bwino kani mainvestor amene akuwalankhula anthu ngoenera kupalatira nkhula kuti zikhale bwanji so certainty ndiyofunika so kulankhula kutchula anachita bwino ndipo ere kwina kumene akhuza akasankhula nkhani imene ine ndakhala ndika ndinayamba kuyikamba 2020 mene ndinangodusa chisango chija anthu amanena mongonena moti choncho ndi manena kutipano mugwirizana bwanji chikwa mgwirizano watonseranso kwa zaka 5 so napitirire zaka 5 mundale nkuvuta kuti mugwirizane zoti pakata zaka 5 ndoti kusogolo ku uzayima ndiwo
no it's too long
yeah it is too long
kuti
decision yameneyo chikwa zimatengera mmene zinthu zikhalire pa period imeneyi so ndichifake timane naso kuti ma decision amdale amatengera nthawi yake imene yabwera komanso anthu aviri sangagwirizane zokhuzana zimene amagwirizana zipani kuti agwirizane so pamene pae ndinaona kuti yayi ngati akuti anagwirizana mwina chikwa a president sadavomerepo kuti tinagwirizana zimalankhulidwa mbali imodzi koma mbali ina isimatani simalankhulidwa so mwina inangokhala maperception amene amakhala anthu andalefe kujiya kuti mwina zisola kuti zipange zisimphame so mwina pamenepo so I don't see a problem tingonena kuti kupita kusogolo a president ngatanga asankha convention yawo yaku MCP aima koma mwina zizikuta kuona kuti angakhale nanimete ndani mwina ngati kufunika kwa 50+1 ndizina ndizina so afuna aone zokhala attractive even then ngakhala kanakhala kuti running mate sikuti akanakhala so avaisi wawo chikwa awaso matema awo awapanga kale awiri povaisi paja komanso kuliso mwina zina ndi zina so ndi nkhani yoti yakusogoloko sikuoneka kuno bwino so pamenepo sipanakhale pola kuika ndi nkhani pazilankhulidwa zambirimbiri koma mwina ndi mtima chabe kufuna kulankhula zinthuzo kuti ndilankhule yaya kuti anaima ndawa kana achoncho yayi I think ndonomeko iyi vanthu ava kuwathandiza azatuonera 2020 adaima antwa potipa constitution ya kuti libe nkhani za malayansi zikwenekwene koma adayima pa chipani cha MCP arani imeti when our vice president he was adayima pa chipani cha
MCP
so zimene zinakhalira kuti kupapita kusogolo so kupita msogolo mpakhala migwirizano koma chimene ine chimandikondweleza ndiona kuti a president ndi a vice wawo ama kumaso kwa ife tosefe amaoneka kuti anthu amakondana
yes
kukondana kwa wakukhala bwino koma mwina ndi ife
amene mafuna kuti
msokonezafuna pakhale kusokoneza
kufuna kutchuka
kufuna kuti mwina pakhale kufuna kutchuka mwina poti anthu tipakhale tofuna kanthuzi inenso mwina ndikanakhala ali
awa alive ine kuti patsogolo
lamkula zimenezi Somo naso kuti chijira kulire zithu za president a vice pano ku Korea
yes
tinangulepo china chile chonse akulankhula ndi anthu ena kawatuma koma akulankhula ndi anthu ena so for me I don't think there's anything zimene zibwerere mbuyo a president apanga set a good record yoti kuyambira 1994 kukhala bwino ndi vice wawo iwo kukhala bwino With 1 year to go, the relationship is very good.
It's intact.
It's intact. So when I'm doing that, we know why. Depending as well, because the second guy from where.
Chabu, the talk was about Mr. Paul. When I did you say Mr. Tom?
Yeah.
The mangani go down.
Kwambiya nezo kuti nkhani imene timango yimva mwina misoka pakamani ine kuti chakwera 2030 boma koma inake wanalasana bwere poyera kunena kuti 2030 yoni nandeso ndikumufuna tsono apa chinthu chosangalatsa kwambiri kuti abwera poyera ndoti kuchipani kujaso atsegulaso khomo kuti aliyense amene afuna kukapikisana nawo akuza kulandirira amene akuona convention amene akuda akupitirira kwa ineyo ndikuyona kuti nkhani yabwino imeneyi koma ndimafuna ndikambekonso kuti amalawi mwina kunjako information mwina samayigwira moyenelera chipando kambere ichi nchonazoti pamene anthu achamabwera mu alliance nkhani za alliance ankanena kuti this is the 2020 presidential alliance 2020 sana ine zoti 2025 presidential alliance amenazoti mgwiriza lomene tikupanga pano ndiwa 2020 ndipo unali presidential alone so makudzana na phungu ndi nawonse so ndikamabva anthu akunena zoti chakwera sakwenera kuima ndimadzifusa even apapa pamene wapanga degree apa kuti akapikisana nawo akapikisana nawo kuchipani ndi anthu amafuna itenge alliance ija ngati ndi chipani choti chidzakhala mpaka na muyaya koma amala akuyenera kumvetsa kuti manager umene ujonali mgwirizano wa 2020 chipani china chilichonse chikuyenera kupitanso convention ndiokasankha ochiyimirira if there will be need kuti anthu achakhaleso pa mgwirizano adzabweranso umodzi ngati pamene anachitira muja ndikugwirizana ndizothekanso mwinaso kupezeka zoti MCP yasintha alliance mwina kutenga wina komanso nkhani ine imene anakamba mvula nkhani yokhudzana ndi achilima kupangidwa baa kuti malamulo mwina sakuwalola kuyimiraso 2025-40 apanga kale sevu two consecutive terms pa vice part ningani so yota Malawi kunja ako amaichita iginoda na ningani yoti is there we need to discuss this it's in papers arulankhani alimbalimba arulankhani akutsautsa sankhani imene kuti chigamulo chachiya icha chimaonetsa kuti sichikuwalola vice president kuyimiraso pa vice president ka second vice president komanso sichikuwalola kuyimira ngati president ndikamana zoti achilima adzayimira nkhani imene timayika pati tikamakambirana nkhani zimenezi so pali nkhani zambiri zimene zikuyenera kuchitika even makonvenshoni akuchitika komanso napa agaliati if not a secretary pa vice secretary aku UGM musaka lumene anali nawo akunena zoti akukonzekeranso kuti akhala ndicha convention chiyembekezo chathu chakuti lamulo la chipani china chilichonse constitution yawo yikuwalamula kuti akuyenera kupita convention asanapite kuchisana ndife tikhalokonzeka kuti zipani zipita kuti ku convention zimene akagwirizana ku convention kucha ndi zimene ziphike kuti kodi tikamapita kuzisankho zinthu zooneka bwanji koma pali pakali pano sengena zoti achakwera sakapikisana ku convention fora adagwirizana izi ndachilira komanso zimenezo zoti timangomva umboni woni unogwirika kuti adakambirana zimenezo palibe zimene anaso amvula kuti ngakhala president iwo sadavomere kuti zizoona ndi zidakambirana timangozipa pali imodzi nde tiyeni titsatire malamulo akuzipani malamulo a dziko chipani chilichonse chipite convention angakambirana convention kucha akasankha wayimirira zimene akaphika kumeneko zimene zitipatse shedi kuti 2025 tikamapita tipita ndinda ma president amene apita kukayimira mzipani zosiyanasiyana ndi yati malayas amene kupitanso kumeneko akhala wotani ndi lekeze pamene
ndithokoza kwambiri Mr. Tom
ndithu
anthu amene akutsatira zipani akuyembekezera kuti alandire motani nkhani imeneyi patakali pano pamene apresident adziko lino ali kuti ine ndikaima anthu akuchipani imeneyi akunata azitenge motani nanga mapartners awo ali zimene zinazi azitenge motani nkhani zimenezi Mr. Kasau
chinthu choyamba chimene anthu tiyenera kuti ti zindikire chakuti nkhani ya u presidential candidate wa Spain uli mmanja mwane yake achipan mamembara ndipo kupanga decide amachita decide ku convention amakumana zipani zambiri ngati sizose ndiganiza kuti malamulo mwawo zimanena kuti convention is the supreme body of any party ndiye kuti convention ija ndiro bungwe la pamwamba kwambiri muchipani si ma president si executive si chiani koma its convention so it's that body representative of the owners of the body anthu amina manena kuti ulendo uno tasankha arazira sichakwera doraza sichakwera for example when he was first anabida malemu John Tembo kunali convention mpamene zinala la doraza sichakwera ruka kuti auruke mcp asankha doraza sichakwera ukhala president wawo kenako mkumaza kenako uchokapo mkumaza candidate wa mcp kuzisankho so zimene zimachitika therefore ene mgwirizano uliwonse ine sitika kwisa kuti ine ndine president wachipani ndi basitukizana mvula chakali ino mdzaima njikaima ndzaima ndini it can't happen it has got to be ratified by the convention so suppose it is true that that discussion took place or something close to that was written mu agreement it is null and void you don't need to be a lawyer to know kuti that's null and void sizingateke because at the end of the day it's not two people agreeing it's about their respective parties agreeing choosing their candidates or for example they could say if you a president convention august ku mcb takusankhani kuti mukhale president ndipo mukhale so candidate wathu koma tikupatsana ufulu osankhara running mate ndiye kuti apa somehow a president osankhara running mate they can say running mate wano akhala wakutwa kuti akhala George Kasavula they can say that there's a convention can say that and at least also the president will have no powers to say no because it's a convention a vote a vomeres koma most of the time amanena kuti inuyo you are our president ndipo so candidate wathu tikupasana mphavu mezo wondera kani 50 plus 1 yani zotifeti kuti kupangeni impose candidate it will not even be in the interest of the party koma inyo mupite mukaoneone pa ground mukambira na executive yanu imeta kusankhira nsoni ndiye mukagwirizana kuti kodi akhala ni medani ni mmene zimayendera siziyendera kugwirizana anthu awiri atatu mukachipinda komata ayi izininali zazio so ukandifusa kuti anthu atani I think kungovomereza kuti president ayima chakanyama andali nufulo oyima and I know kuti chipani chako cha mcp chikapasa that mandate because sindikuona munthu amene anga challenge pakali pano ku mcp convention kuti aya ine ni challenger president ndongoona nthawi yakupa chano chifukwa I'm not saying anthu asa challenge even he himself said it kuti chonde msaletse anthu abwere tikalimbana ine visankho ndamba kalekale olo kumene ndalili ku challenge timachita visankho every 4 years ndene suti nokopa chisankho ngati mufuna abwerani kumeneyo this is my future depending on convention mcp zimene kanene so to me kani ndiye kuti izozo zongofori zivomereza amene akakamira zimene zozo makamaka ku utm angovomera kuti zosatheka I think the earlier the better because we have to move on munthu uzivomera kuti chichi chosatheka chimene ukakakamira sizingathandira chichose they have no room to maneuver those things nobody owns the map it's only them that is owning the map so ngati even a president even before chisango 2020 even secretary general I'm saying before chisango 2020 amakana they were asked kuti inuyo akuti mwagwizana kuti chaka chino achakwera 2025 achino amakana even the president said I don't know where is the funding is even the sg abamunkaka amakana kuti azizo situ even before the election they were saying no we don't know anything of that sort so it means kuti yes interpretation yes
you've been around 2012 sidachi
yes so I think we should just accept that the thing mangufuna kuti zema amena kamba mvula a president laza sakwera ndi advice awo dr rasolo sichini nanhogeza ambiri taisetsa kuti tiwapange seminar koma I think the president that man that we have put in the state house is a very calm person Saji na zinzo kupumua, ngadena na figuri basi zungu kamba, kani zungu funa, ugani santu, uguri basi antuwasidana, saba ngana uswini. And I think Achilles has taken a cue from his boss, kuti his boss, you can go on a public podium, mkumanina is dizzy, kuma the president would keep quiet, he would not even answer you. Akakumana ndikaona mpabuliki akugira na jansa utani utani upeza kuti ukandira mweyo akaliati ali busy wowana kuzomba ifumakuti uona kuti the following day ali start house alikuje ali ku banquet a president apanga banquet ya mtsogolero kunje akhala ali chani ali khale bila awasama ndera zolala na kuzomba zilo zilo but look the president is saying come let's bwana ndinakula kulu kuli mlendo kumuno zichita ili mots that's the kind of president that we have so trying umatu pya tupya. You're just wasting your time because it's not going to respond. It's not even going to take you seriously. It's not even going to show what. In fact, the following day, he'll be smiling at you or someone. That's the kind of person that we have in the said house. So for someone to be bothering and Zosa Gwira, Zosa Tandiza, I think it's a waste of time. I think it's good. This campus is also pink. Even at Sukoredi, Kubedubira Kundari. Akapita pa podium azikambazo za phindu zo limbikitsa anthu zopanga inspire anthu ngati MBC kuti we inspire the nation pero vino bachangu pamanga zo thandiza positive things akulakulu zinthu zikuvuta koma mene taikira chakuti zinthu zikuyenda. You can't go on a public podium and say oh see fe 40 advice anthu another advice ene akakupita cholimodzi. Look now, where is the Salos chief? I'm in South Korea, representing a president. A very, very big conference. To me, that's what I would ask our politicians. Zimani Zose, MCP, UTM, Kulichani, they must inspire the nation. They must not speak things. Zobananchi, Zosa Tandiza. More importantly, because the person I mean I would drana, I mean, he's a different kind of person. He's a different breed. I got a crowina But he has not. He has maintained his calm, he has maintained his coolness, focus on the ball. I think that's what especially on issues that are useless. The one saying in a dim, nothing stops me. So why should you continue saying those things?
Sisi zasiani kwenye sana milazake. Ama nena kuti zima yanganiridwa ndi National Convention Uruma Conference ndi ima kaa Supreme Board. Ndi mene ima ata kupereka upungu ndi usogoreri woti mukachoka pano muende choncho for the next 5 years. Ndi kumene uja ama kasanga National Executive. National Executive kwa ama sanga usogoreri ku conference kuja amena makamu national executive president na Yesu amasakidwa na upanda witi ndiye mimi njama manga fundo mina ende sele jipani usogolera zopeza bwanyi kuti mukakhala mavaka asazi panga bwanyi ndondomeko kuzina ndizira zimakhala zili mene muti so ndau zina tikamachita zitu timachita dala choti sizingatheke kuti mwina asogolera zipani apamene akupanga alliance imene imapangidwa after convention kuti apangane kuti aisipona sei bwanawe ukapanga choncho iwe uzapanga choncho pokapoka ngati muchipanicho ndi succession planning yawo yoti kuti ife
after this what happens
in the future tiyesere kungo kupenekera achakwera akawasankhaso convention ndiye kuti after masankho ukazo ni mwai kuinaso kuti akari state president because sazabwera probably within the first 2 years as a kind of extraordinary national convention. Kuti mwina ayambe kupanga identify
groom leadership yes
kuti kuti tukuona bwanyi tsokoloko ndi kuti asanje bwino zatengeraso iwo achakwera kutenga nawo mbali popanga succession plan. Yeah, funa kutamina ngazakare Wewe mtu yana kuta position ndio ichito.
Yes.
Kuta kare azakare ntogore.
It must be in government.
Yeah, must be. Kuta zaidi na watoto.
Yes.
That will happen pa kumaza frame convention ya mwenye. Koma panopo zwele tu kula mkulipa hizi. Zangazi panopo ya nkari niwa kandache mkuziwa kutufutu na tulakuru wa zipani matu. Ndi ziyani mani na kutukulira. Sidima frabos ya sanga. Grieving.
Yes.
Grieving, kuti zipani pabere ba. I mean, you don't want to believe and you even deny. Sijaji majirika kande ya dari poeta ya usa vumereza kuti ya zipani president ndi. Chakwela, kuzi umakanika nditu, chimozi, awaso na oso mwina mtimo wao na wote haifeso, chirako lako chato chikadari, sitajijoke, kuti ifetibafuna kuti awandamene akare, ndi they will grieve, they will cry over, the mzo chitika kuma, akuziwa choona kuma kuti, sikata, sikateki, and then akuziwa choona, kuti wankuru yu president ya kwela ndi vice wake ya ukarabu ino andi muna hii osu zimezi zima wawa kwa mbiri chukwa zima lepereza kudia
zima lepereza kudia
kuti kudia kwa kuti 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 akukia ndi kuti kuna kana kaa utu usa tumutie ndi dami yeni nkondo yoti ili ndi kare ili so asama kondo ila kukona kuti zuri jasizu kenda puno mbino so for me I think antwa akara puno mbino. They can even create a future out of Banaway, the Kapaka Bank. In my opinion, I can afford a career, I can go Girizana, Kabili, Girizana, Kutimina, Chisango, Chuberati, Azapese, my MP and Bili, Garukunga Karakubanga, Zinazake, Zayn, the Guzela, my MP and Bili, put it in the Banka Bank, the Banka Bank, which is the Kapaka Karazabin. Umakuti, the essay. Kulimba na nini tunuwa banda mazi wa...
Anzo satandisa.
Mene ni mena
tunuwa banda mazi. Anzo satandisa.
Tingu wape mpa kune sipani, mene ziri maraya nsi umu. Angu deka ntima. Tingi wapa mpuziro. Amina chitika ku South Africa uku. Kuhona kuli za Karabanji. Have restaurants lent. Kuli ifeso ni kapuntile mpuzilande zina. Azigwilizana. Kukarabu ino. Andi kuhona kuli kutika funa kuli zidiezi tubomari. Nzo funa kukiriza nishuka 50% ndiyo vota. Zilingafa ni zile zimeza jitika South Africa kwa mbili chukwa utuma system watu mkostiana. Azatu wa jama panga parabente na demokrasi. Ifeo ni yo funa kuti president nama sakitwa.
Direct by
direct suffrage. Ndiyo zimeza zimaka kukiriza. Koma. Ndibu ino kala ni mozi 50% ama funa mkiriza ni mzibita kusokoro. I'm very sure IUTM akupindura from this government. I know they would have wished of more ministers. But Maripo, I mean, you have enough.
No, to what's one bit, Mr. Mvula. Mr. Tom, moment is a man in Kani.
Yeah, Kani, Timariza George. Pamene mabanga introduce program. Muna zagamba gozoti a president akufuna aalinge zakura pira conversion to seek for a fresh mandate. Okay? Fresh mandate is meaning that was already been have after agamaliza demo hii. Kuna kalendi mpavu so banga decide on what can happen towards 2025. Afunika apatsidwe mpavu zimene zindichibana. Nene sindu kukubira zoti munthu ali bemphavu zopanga ziganizo za 2025 adakakhala basi kumasaina zinthu za 2025. Ine nkhani imene ndimayona kuti ayi ndoti tikunamizana pena pake. Nde kumene sindu kuona zoti kuli ntchito yayikulu ya succession ndi ku UTM. Chifwa apatukamba zoti achakwera ndi kuloledwa ndi malamulo a dziko kuchipaniso akuloledwa. Koma pali nkhani imene ndimapamba zoti ikuwapanga ba achilima. Zimene zikunandwa zoti ku UTM they have a lot of work to do. Chifwa even zinandwa zoti alliance ipitilira beyond 2025. Zinandwa zoti even vice president. UTM if is to provide vice president, that one won't be Chilima. Afunika akhale munthu wina. Because Chilima has already served for two consecutive terms. So ku UTM uku inandwa zoti kufunika adeke. Apange ziganizo zoti zathandiza kuti chipani chita. Chipite patsogolo. Komanso tikamakambirana nkhani zoti mtsogoleri wa chipani, tikufuna watu uyu, tikufuna watu uyu. Tisamangoona zinthuzi ati pate level chifukwa ndi nkhani yotsogolera dziko. Ndiye tizoona zoti inde wathuyu wathuyu koma kumapeto zimene tikufuna zichitike dziko zikwaniritsidwa chifukwa tikozongopanga zoni tsogolera apite tayiwala masofi nyacha a dziko. Ndiye ndakakonda ngati munthu sopano ngati nzike ya dziko lino ndakakonda kuti njanji imene tikuiona ichi ipitilire sibona kuti sitimanga mufika kulirongo ndakakonde pene chakunchinji tikara tikaombe kumpoto kunakakonde koma ndikuona ngati kuti tisinthe anytime soon ndo resource zimene zakhazikuchitika zija zitukuko tukuzikwirira tukuambira so pacha pawani so kwa ina mhape kuti achakwirani nazo takapitilizaso apita convention kumene kwafuna akasankhe kumene kwapite ndipo ndikhumbo langa kuti akasankhidwe kuti zimene akhala kuchitazi zipitilire tione zilukozi kuti azithabwanji kamathataniyeze kamadzanazo tidali ndi achakwira tidzachita assess titaona kuti achita zotani ndipo alephera pati ine 10 years time ndithu ndithu
ndatsogoza kwambiri ndipasani mpata misasa kuti mumalize mumaliza bwanji
no kandi yosavuta ineyo and malangizo I want to build on Mr. Tom's last remark ineyo ni malangizo makamaka opita ku UTM they should get a life they should get a life they should accept certain things and what he's saying is very important it is true kuti it's not automatic for Dr. Chidima to stand in next year's election in whatever capacity whether it's
a long
candidate whether it's Chani because there's a ruling that must be clarified whether that can happen is the president that must send that ruling to the constitutional court as a referral the president is the one that must that has got the powers ngati nyake chokatsamwitsa khani amalamulo iwona amene ndi full water ufusa constitutional court the chief justice then apanga certify then the chief justice is going to put up that constitutional court three judges three five judges whatever three judges then they go to clarify in the absence of that there are still questions so what he's saying is very very true that it is actually UTM that he must you know instead of busy talking about who is going to present the TOS Alliance ka MCP kana kugizana zaku kuti akhale busy to clarify things there's a lot of mist kwaoko than when
MCP ndi akhale ndi munthu ori suppose akilima apangidwa ba
who
is to take up
and what and on what can we do to ensure kuti this is bangilwe clarify because that ruling is there anapangati ruling TOS ndikuiziwa that it's been in the media so ndinzabodza so kuti message kapena ufuna kuti uipandi manchirongamo
sikukhomererai
kuwonjezera chichose ruling iyo ilipo so you cannot ignore that ruling kena mukoma kamba kuti adzaima achilima I think that is to me that's being myopic it's being myopic so my advice is that kuti mu akale basi awone kuti chuchitika ndi chani then they should map the way forward they have more homework to do than just claiming at political rallies kuti our president is going to stand but there was this inquisition mina ndi bile pompo
komaso wina asana bwera mvula kumalizisa ndimafuna nene nkhani imene takamba ya conflict yoti anthu timafuna a president ndi advice yawo adane amvula nakamba kuzoti andale ndamena mankhula kwambiri zofuna kuwayambanitsa anthu amene koma ine mafuna nezo kuti kupatula ndali paliso even nyumba zina zolutsira mawu zimachita kusonkhezera moto even kuti alliance isokonekere ndabva ku nyumba zina zolutsira mawu zikuti nazoti tukuona kuti achilima kuchendwa kutuluka ako kumeneko kunati uzonafuna ndi tukukhale cha chisokonezo so zimadabwitsa kuti kodi atumidwa what is really there umada banditu talk yose kuno kuti akufuna ndithu anthu atakangana afike kuti bandi yatani yagawana zida so chimadabwitsa choti awili aja tamaona bali cha ali remote inapenda zoti pamene akulu ajada adakhala pasi kukambirana zipani kuvomereza tend convention pali zambiri zoti akulu ajada agwirizana zoti fetukozo mankhula pamwamba pa zimenezo zapasi pene siri kuzita siri kuzidziwa endeta asiye amela ajada akulu kudziwa chimene akuchita as we go towards 2025 tiziona tokhala ini kuti kutenga shape yake chachikulu chimene tidziwe choti zisankho zilipo 2025 chipani chiti yose chikuta convention ukasankha wota atsawa imire pa chisankho chiti chimenecho if there will be need for alliances tiziona towards 2025 ndi 2022
umesaka sakona ndanoti pabodzina
yes Tom Lelola ali inform
ali inform
ali inform he has said something chimene ufuna kuti njire
mupange comment okay
kani ya anthu fe amene tiri kunjase umafuna kuti tisokoneze mgwirizano wa president ndi advice awo chimene ndingauza anthu achocho angotaya nthawi yawo pachabe and this is the reason to summarize it is the character of the president president uyu sima president amene takhalana kumbuyoko wonona kuti kanthu kakang'onong'ono then afuna apite pa wireless kapena apite pa tv apite pa rale ndiye kuti weekend ija wowa president apita wakutuka kuti ndiye kuti
infact timaona akunyozedwa ndi
amutaisaya president uyuyu they are just wasting their time he is a calm person he is focused on one thing And it is to take this country from point A to point D, to point Q, to point Y, to point Z. That's what it's focused on. So, I'm going to tell you, from the blessings. Blessings you. Sound goes to Kuta. You know, one year, I'm going to win a woman. Did you name it? Nzanga yu msafuna zwa mba.
Yes.
Nzanga yu mudu mwake, mwizina. Mwinafuna atugule moyo wake, kaya atugule bajarake, kaya kuchido zizeda, you know, is focused on something. The president is focused on something. Those that think, ambanandi, vice hao, ango dantayo bajabi. The best is just to look at the larger picture, ngati udiem, look at the larger picture, what are the issues, and deal with those issues. Kuma tuthiki kuti, a president, kabina kabina basonkano, mkumanyo za chidima, aye, and I did my own ass. That's why I did my own ass. He's white, he's going about his work. I said, I know there was a headline weekend, this weekend election. They said, what is keeping Chidima mute? What is unmute? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Those that think he's going to lose focus and start talking about trivia because you are going to go and zomba, can put deno, can you put it? They're just wasting their life.
Miss Amfula.
As a politician, since the one I should have been in Uncle, I've been an uncle about Tom, the actor, Uncle Roma headline, and when I'm poor uncle, you know, as many as this is Jitika, there will be serious disinformation campaign, but can also Mao Panga instigate.
I'm Kulebas.
You should understand there's an opposition party, big and broke, even which is not happy when Chirimandi president Chagwera Akukarabwin. To them, it means that is not good enough. You are another way of vice president, the president, as the Kokana Kokana. And it is in their interest, Kuti Antwaja Azikangana. So they will do everything else, including. Who put in place a disinformation campaign. Disinformation campaign. When I ask you, I come out. I come out.
He has refused.
But he has a lot of information about Antwateo. I'm a Zewa. Because he receives national information every day. He knows what happens. Kumasama is truth. He didn't use that privilege position. So he will leave behind a good legacy. Samafuna. I will work with him. That is the Vice President, Kumazi Tigira, Kuti Ine and the Karabano, courtesy of oil.
Oil, yes.
Water and oil. So we should take a cue from the Venezuelans. So currently, we should not be in a hurry to cause problems. I mean, I'm a beneficiaries, a service. I mean, a president to Akuberik. A trauma number of program, I'm in disorder. My program, the Ambiri, I mean, I'm Bidwa, the Chuajaki Mutuka, president, Debakosa 10, you can go for 10 years, 5, or you can go for another 5. So, Kudu Marisa is very long. Because the next manifesto, I mean, as a category MCP, it will be a very brief document. It will be a question of completing. In a mina and Manonduna and Panobo and Bufu and Duna, they must make sure good
ideas.
Let's wait. And that is the end of the Caribbean, the end of the world, the end of it. The good thing is, the Malawians are a very strange people. We have walked this road, George, in 2004 when Bingu took over.
Yes.
Tinam Zunguza, Tinam Paga, Tinam Soko, Section 65. I'm trying to say, and the Tinawa Water Section 65, impeachment, back around.
This is not this.
What did Malawians do in 2009?
They gave outright majority.
Yes.
Outright majority.
Malawians are funny. They'll be, at the end of the day, they'll take stock. What has this person done?
Yes. Yes.
What are the people talking
about? They'll be sensible. So I think that's all I can say for the moment. Thank you.
program yake ndimene yati mvetse chokera kuno ku MBC ndiye titatha kwambira na nkhani imeneyi ngati mangu kutipeza kumene ndi kuti sikuti mashero ainde fuchoka kuti tasala ndi mphindi 15 kuti malize program ineyi kupatia dakika imodzi kuti malize imodzi mphindi zasalazi ndipo nkhani imene tifuna kukambirana nayo padakali pano ndi yokhudza Anti-Corruption Bureau ACB ndi mkulu wake wa bungwe imeneli amene anali kumene ku Mai Martha Chizuma tsopano tikumva kuti achoka kumene ku contract sana pangire renew ndi mafuati imve ndi manga yanu kuti zaka zimene yakhala kumeneku mungafotokoze kuti mungazipange describe motani mungazifotokoze kuti agwira ntchito motani pofuna kupereka ndi manga mwina tiyambire mbali ino tsopano tiyambe ndi Mr. Tom ino ndi manga yanu mukhoza kufotokoza pozotani
Mwina mwako kukamba mwajidule pa nkhani ya Martha Chizuma kuti apita ndi safuna so kuchita renew chifukwa kuti sadafune iwo kuti achite renew mwina ambiri timono ndi zimene zikhoza kuta kuchitika malinga ndi mmene temu yawo mu ofesi mwina tani inakhalira kwambiri mafuna ndiunikire ine kumbali ya iwo kagwiridwe ka ntchito mwina pamene amapita mu ofesi muja athinka kuchokera ku mbodzi kumene kuja atachita so perform kumene kuja atapanga tik aliyense pamene timasankha anthu amatchula kuti iron lady ndimakumbukira nthawi imeneyo panali zambiri zimene amalawi timembekezera ineyo ngati nzika ya dziko lino ndimembekeza kuti mwina milandu imene yakhalitsa ku cottage iyi ndi nthawi yoti tsopano milandu ija pangidwe cha conclude komanso boma lapita lija la DPP ineyo nalivera mbiri yayikulu yokhudzana ndi katangale ndimembekeza kuti ndiona ku milandu mwina yochulukirapo ndithu itapita ku court kupeza kuti yapangidwaso cha conclude pamene amalowa muofisi mmene muja ankadandaulaso nkhani ya funding zimene muzowerengawerenga maso zakumva pakanema apa ndimamva kuti funding amapatsidwa yota yokwanira so ine ndani chiyembekezo chachikulu kuti ndiona ndithu kuti milandu ina yafika kumapeto anthu ena akatsekeredwa ku ndende yoti yadutsa kutiko kwa Anti-Corruption Bureau so ali ndi mbali zawo inde zimene tikhoza kuona kuti mwina achitaso bwino koma ineyo sinakhutire ine ngati nzika dziko lino sinakhutire ndi mmene agwirira ntchito yawo makamaka kuti pa milandu yambiri imene ndi muofesi mwawo sidafike poti yapangidwa kunkulodi mabwala milandu
chabwino ndathokoza kwambiri Mr. Tom ndimve chokera kwa Mr. Mvula ndiyamanga yanu
ine ndingapemphe blessings kuti topic imeneyi mudzayibweresa siku lina izakhale
second time yambiri
ufunika nthawi yokwanira
nthawi yokwanira kupita nkhule chipo ili ndi mbali zambiri koma ili brief ndinganene kuti akhala pa mpando pa mixed bag ndithu thumbula zambiri pobwera amalawi ambiri tosefe tinadyiya za iwowo kuti maiwo apite ameneyi for the at that time she was the best person that we thought apanga zinthu chika performance yawo ko mbuzumane inali yabwino kwambiri kukhala ngati inakhala yabwino so when she was modest moving ukuku imaoneka ngati mwina promotion yopitaku ine as a person though I was worried right from the day yata arowa akungorowa kumene ndinadandaula chikuti look she was properly qualified maphunziro awo abwino kwambiri track record ya ntchito yawo inali yabwino because anala magistrate anapanga zawo zabwinobwino but probably ndinaona mbali ziwiri zimene zinakhala ngati kuti mwina zimenezi zikakhala ngati zovutirapo sanakhalepo defense lawyer sanakhalepo prosecution lawyer what because zimenezi zinde zimakhala ku SCB kuja it's about taking cases kuona kuti ndikupanga gather evidence kuti kodi evidence imene ikakalowa mbwalomo ikakhala bwanji mwinaso ndimakhala worried about administrative way of looking at things was administration ngati munthu uli kungati ku SCB kuja umafunaso kukhale an administrative lawyer amene uli ndi network you talk kwa anzako osiyanasiyana professional because milandu ija kuti ikafike ku court imena kuti iduse proper investigation yabwino then anzako akuthandize kuti kuti zimene umbone umene ndogwirika oti tikakalowa mmene muja osakhala ndiphuma kuti ndampeza uyu kandi mamfure wisonda yale ndingwire basi kubwera kubwera mukantima kufuna kutendepaka. So that worried me from day one. So true to the worries that I had, I think that remained one of the problems. I mean, in the maona kutawa mina prosecutorial abilities and I watched it up. And it was also the mapanga insisted kuti mwanji and in the mpamvu zopemba ku executive or kupemba ku parliament kuti ine ndifuna ndikokereko kuti I've got my own inherent weaknesses. My weaknesses angawa mwana ndofuna ndibwedese po out for as in tandiza kupanga beef up either on a consultancy level or when and mina, given the goodwill remaining from my donors, the Kubo de Munakana Perican drama, so I take a cup. Runaka Mdoni Aja, Rendua, Ariposo, and I know this old time prosecutors, I mean, and experience. The Magazine of making use of those areas, the Kanakarabin. Then I come back to the administrative abilities. Then I want to. Amalang kwa tao zina zinitolea kuti amazise kira cooperation from other people chukumina mata kususu la zito ya guliche dwese lako majaji wa waza kuti na kuti. So tomorrow you appear before the same people and then you choose. If you wanted to complain, you go in their office. Ulangkule mwanda mwana utakoba zano zimtisi so amabaka za advocates ngati mwina amene mwuti ndisuzula public so imenge zando because zano paja mwukala kutuma paka antagonize relationships na karibu nukwini then mwina za karangati ya ombudsman amabaka advocacy tawzina uona kutengani zija zikulangu ilo kumbiri pa social media osa satira ndoro na kwenye ndihina. Positive side, njiona kuti during her tenure, she was able to mobilize ngakara a state president ni majesi za mbiri, pila kumansoji kwa kamba za corruption, panga chani. So those areas of, depending on health, were positive because for the first time, my director RCB is in a mone ngati yeye kuti anata kuatenga president, machina ya boma executive, kuhuru antwa ku parliament, antwa kama academicians, kupita upamaru wa mozi nga tukamsoji, kukambirana, kukani ma debate, and so on. So the raising of marevels, consciousness ya kuti katangale ndo ipa, anapa nga raise ndito during her tenure. But when it was the delivery of the final punch, kutikode antwa watika wakira, have we taken these cases through a court process? The manager of that has been not. The manager said, Nakaribu, I think anybody, Aminanga, and Kure Rosa, Chizuma, our Nakuti, she has very little to show about the managers. Then I think the job was too big for her. Mina, it should have come after another 5 years, or Mina Kadayamba. Got a deputy, then eventually rise to being the director general. Mina, that should have prepared her for the ultimate thrust. Or Mina Kanakara took up another appointment in a similar office, not as head, but as in charge of Zina de Zina, Akanapanga build capacity, Jai Wo. Then Mina so, and that Madonna's you are not Rakuira, Chukamina. Ana zamba sivano kupanga glorify mtu. Amini sada kwa zeki. Tizi mapezi kama mwana wina wangu sini chula zina ilo dara. Kumadi maandara mwungzi wa. Mapezi kama utapeleka zosa kala mwana jwancho. Kuma all in all, it should be a topic ya sigulina. We wish her well in our future endeavors. I just hope she will not go out and sour grape. When I was in Antuska Kara Jojo, Pama Kara saw a grape in Kumamba, Kurankura, about as many Mutuna, the Pelagosibanga, William Office, so one of Magazo
Magazo.
Then this Magara Kurido, so no, social media, Munawa America, Kakakuti, never ever, Yahoo, Karakuti, Nangas Venezo, Nadi Minimum, Suda Gose, there's one of Mabita platform, Yoga America, so many could you Fungo Funa Panga. Because in a, the repair of Bankers and so, therefore, and to aone chiri chose chija kuti sizingaende bwino zvenezve mwana sinosakara kuna mwana. You know, when you leave a place, leave honorable, carry away memories zabwino. But I think one of what you should not forget, what you should not do is sour grape.
Natokoza kwambiri Mr. Mvula. Mr. Kasakula nkhani ndimene iyi mafuna kuti timvende mangano. Mukhanso mukutsiriza mukamaliza kuti utamalize futi nthawi yatithera. Ndimafuna timve ndimanga yanu pa nkhani ya ACB imene ndira zaka zimenezi pansi pa ulamuliro wa Mai Martha Chizuma.
Ukamaona mmene akuperekera ma interviews ata idatha nthawi yawo pa 31 May. Akufuna kuti apange portray timonana kuti actually her assessment is that she has done well, she's able to bring the statistics kuti milandu imene idamaliza mwakuti and then her conclusion is that wapanga waika groundwork yokwana yonena kuti the incoming director can build on and succeed. I don't think I agree with her. I think her tenure has been a failure, has been a disappointment. And Rambiri, when she was coming, they didn't really hope good things would work. To me, Amvula Gamba Zambiri, I think he has been thorough. But to me, I'll pick on one issue that he has mentioned, burning bridges. For any ACB director, indeed any director in any institution who look successful, any leader for that matter, who look successful, women no banga depend on how you use my stakeholders. Every institution has its stakeholders. I mean, my banga define. Those stakeholders no free one bit. This will funny goody, you wear your garufu no kind successful, you do think goody, you work out successful. For example, in our case, SCB is the an agency that has the powers to prosecute corruption cases. It's just prosecution. Investigation, of course, and prosecution. They are not the judge. So, to me, as Mr. Mvula says, you would not go about and start antagonizing the judiciary. Even if you say in general terms, they are very corrupt, if you're not sure, if there's a judge that is corrupt, just investigate and quietly arrest him or her and then take him to court to prosecute. But don't go about saying judiciary is corrupt. I'm just using that as an example. It means you are saying everybody that is in the judiciary is corrupt. And the people are people. Antundiatu. Sudan to Gabina, Dizinyama, Gabina Zulu, Antundiatu. They would feel bad. So they are not safe. Or some Gumpanga isolated, I mean, what you watch him, Kubina Gunga Manga. So to me, the key reason why she failed is that she my bridge was an aocha. So she couldn't cross anywhere. In the end, she gained enemies. Even the way she was targeting people. You would think it's almost a crime. For example, Mr. Sata. Sata is the kingpin. I mean, during Hajj, and I mean, you near Wanga signify corruption in Malawi. And they were after him. It appears to say, Woody, Alias Amenazan and Sata, if you don't go Patamon, if you don't go Panga High, Mufonimau, then you are also corrupt. So, Kunali Malisti, Machani, where are those things? Where are those things? Have those people been prosecuted? They have been prosecuted because they have committed no wrong. So, if somebody, Muribe Umbo and Sunabanga investigate, why take it out? To embarrass them. To embarrass them. She even gave that report that the president came on TV and talked about. The president mentioned even then that this report is substandard. It was because of the way those things were investigated. In the end, the president is right, because until today, we haven't seen anything that has moved on the so-called list of people that were ka friends of Sata, ka mapasana omoni, ka nagumana nao, oseo. Anybody who had any sort of relationship with Sata was corrupt. Is that how corruption is should be fought? So my view is that this has been a colossal failure. And the reason is because the goodwill that was there, Mambiriro, the political capital that was there before Mambiriro, the former director bent it. It was just about her. In fact, it was like playing to the gallery. The public should see Gurindu Kupanga zina zake. But it doesn't work that way. At the end of the day, you have got to prove your case to court
in front of an independent judicial officer. Prosecution, and those people have a right to defense. This country says fair trial means you are supposed to have defense. So prosecution, defense, then the judge makes a decision. You have evidence, you don't have evidence. That's why in the end, the Republic of public prosecution has disowned so many cases, including your Vice President Salosi, who SCB arrested, embarrassed. This is the Vice President, he was arrested. You don't go about arresting a vice president without enough evidence that you're going to convict him. Then you're playing with fire. Because you're damaging him. He's up there and you're bringing him down. I'm not saying he shouldn't be brought down, but you better have evidence to really bring him down. Because if you bring him down, then they'll come back trying to clear their name, and sometimes they can even sue. There was talk, of course, but those are the things. So, to me, in conclusion, I think it has been a gross failure in my view. I don't think there's anybody that actually the former directors, Akozonena, Kayamatemba, Akozonodineo, World War Good, I managed to successfully prosecute Big Fish. Mpagana court was convinced, he went to jail. The other ones, even before her, could be Akozo Chula. Could he in Endabanga prosecute Nduna Guriagut? Inabanga, what the Mount Sochi using government money? We managed to catch him, got the evidence, got the checks, presented it before a judge, and he served sentence. They can mention. Who can she mention? Could he Anafusa, Arabanga prosecute until all the cases haven't been finished? There's a case here. Where the central witness is the former Nokima chief executive officer. Sinate Mpaganaba. You only got very hazy.
In and the angle is not discontinued.
Yes, and there are several cases that are still hazy. And clearly, as Mr. Vula said, for those of us outside, you can see, but I think this is it. This is Utami Global Court. Mulibe evidence. Mulibe tangible evidence. You're the foolproof. Because and these things are basic. Why do they think a judge can accept this? From Yesa, William Zanaudi, Aganaudi, Aquito, Mzayai, a judge Ariari, a bans. I think that is very wrong. So, in the conclusion, you said in Hayat, in the conclusion, to me, she's giving an impression, she was successful, groundwork has been done. I don't think that is true. Even in America, I was seeing the clip that went viral. She's just commenting that there's no political will now. Her view is that this government, imafuna kuti asingopanga investigate boma lakaliro kabasi. Those that committed the crimes, they are that should be our, but it's not true because if she has done so many investigations of people in this government, but who has she convicted? Nobody has been convicted. To me, that shows the quality of the work. The quality of work that she was churning out from ACB was very low. That's why, in the end, nobody, did something. So many bad things happened. She was arrested, but that arrest happened because some people felt hurt by the way she was treating them, talking to somebody, revealing the office in an audio, measuring people.
People
can't sit back and say
that day.
Because she's the SCB director, then she's got a right to be embarrassing people in public, talking to people about Zimzawu Chito. So, not that I'm saying that was right, it was wrong, and the way it was done, it was wrong, and I think the government took action, the president took action, the culprits were punished. The then director of public prosecutions was in fact transferred. Dr. Gayun was transferred to Homeland Manoba because of that issue. So things happened, but we must also look at what she did. Was that right to be talking with Antum Tuina Zagwe CB? Zagwe CB. That's why I'm saying she was playing to the gallery. Pagama too much. She was playing to the gallery, and that was wrong.
In fact, PS Abinaja, and I don't know if you
even
know that PS. Yes, you know, the guy who is going to be a good one, and they say, did that only get us one Hamilton and Zina, Zimena Mampata, Chizuma, Zodi Zagamutan is a good one. Commanders into the Jazz Donegan Gazora, Zoe. For example, when I'm a good name, I'm a good Igi, City Pitlis, I'm not a Rajbanga review. Zimena Manina Abugan is a good CB Banga prosecute. Yet I'm a panga guide in the mood. So, Zofia is only here and it also says what in Chiro in a way.
The talk was one bit, Mr. Tom. Program, Mr. Foran was at Munaka and Intermanga must to pass an entire.
Hey,
one
special day.
One as many as Mr. Vola. The talk was over Biddy. Talk was over Mr. Casagula, put him away a program way. The talk was up, Mr. Vola, talk was over Biddy, Commander Mr. Tom, the talk was in one Biddy. But never, Bakaba, but series of programmer to Yarero, Yam, Tim Betts, we are going to MBC, Tangaman Khan is Gulu's Wool, and the two Tigrales Willy, Menafro Zara and Vola, and then I would be raised on the program at Sugina. Tigger answering Kanimini, Magamaga, ya ACB, good design bit of a menable, the room for the goody. Ndi magazine asimene zilipo ndizo tani. Ndithokoze mnali pamene pokuonera komanso kumvera programu imene ine ndi blessings kanache maluma akulakula menali apa ndithokoze kwambiri kuti mnali pamene pokuonera komanso kumvera programu ine makumanose.
Thank you.
Thank you so much. Ndithokoza ndithu.
Ndithu ndithu.
Guys, I take a program every
morning. Oh yeah, kwambiri.
Thank you.